You're listening to the African Music Mix on the Voice of America. Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Joy,
Commercial free on your favorite radio, VOA Africa. of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
My lad, ready, boy. So me tell you, good life is how a man make it. And if things no smooth, better sit down and check it. Any hindrance, you woulda wreck it. Well, me tell you, say what? The name BAT stand for best of all time. And if I and I can't live to become the best of all time, then me need to do something before me gone. So every man have to do something before you die. You hear me? Boy! Boy!
Batman. Boy! Amingo. Hey. Ooh, Chrissy. Pigeon music. Talking about life.
In every time you go scatter.
Think about it, man.
In every time you go scatter.
Do something before you die. Do something. Bringing you near what you long to hear. The African Music Mix on the Voice of America.
Kupanga mimi alizukuswa roga roga fungu wa musiki kwa kelele pam 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 na shule ni na kumbuka nilichapwa kwa mingi kwa kuimba dasara ni makelele makelele kasi mingi mimi meshakara alibi nilijua kuimba ndio na
Sekene burudani kwa jamii Mungu baba asante kwa vipaji vinavyoleta burudani
Nilipoteza pesa mingi samani Nilirekodi nyimbo hasijapendwa Ashanga Sijachoka nasema sijachoka Ni musiki ndio kasi ninapenda Wewe na Mwenyezi Mungu amebariki
Masai
Masai ya kadroga mesimama
Masai bana
Iraimba Afrika musema
Kuti kuti
Wawadudu Wafijana na wasi
Umurisuti
Nasunguka dunia kwa kuimba
Kerebisha
Naitwa kuimba kukerebisha
Oh ya yeah.
Nashuruku Mungu kuniwezesha
Mimi
Naimba kutunga na kutenengesa
Kutenengesa
Sekene burudani kwa jamii
Mungu
baba asante kwa vipaji vinavyoleta
burudani Ni motika lego plisi Ina rogea tanga tanga nanya susura Animea
Mungu baba asante kwa
Asante kwa mabiti
Sekene burudani kwa
radio ma DJ wanasirikichi mwasani sega sega na watangasaji pia wanachosa muziki wa tunasikia hey ya na shuru
From Niger to Bongo, the African music mix.
Tingezae, Lomuna la Cota ya canabeti, Bichirinamo, c'est la vérité, Nayati Betimi, Miekimoko, Satisa la indifférence, Kayoe, Letimina legé, Tikumoye.
Stéphane Sapo, le beau garçon.
Letimina lege tikumo kalu, mikirina noti ya yanasika. Bijurina mo, c'est la vérité. Nayati betimi, miye kimoko. Satisa la indifférence kaiyoe.
Swapi, société agro-pastorale et industrielle.
A commencé na yatinga,
toi et moi.
A commencé na sika,
Miramo.
Et karababa na mama,
Bichire na mon amour, Bichire. Na yati beti mbigi, mbiye gi moko.
Yati sala.
Indifférence, baba,
Inga nambi.
Lekoti beti timbi,
Miramo.
Commencé na molenge ae,
mira mo kalua ae.
Commencé na yatinga ae,
toi et moi.
A commencé na sika ae,
mira mo.
Que karababa na mama ae.
Benjamin Beloum.
For thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
Bono kapake nubasolo kasi, eko dimisa kama no baya. Zananga, Chege.
Petit chinois, face à Farata. Les géants à Petit Titi, Nino Vandal, les grands cas.
Si tu vas pas d'eau, n'a plus à tuer à mon libéré. Si tu vas pas d'eau, n'a plus à tuer à mon libéré. Si tu vas pas d'eau, tu es qui pour la libération.
To hear more often, right here on VOA.
Chanda na pete.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Yeah.
best mix of your favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
With your favorite music, you're listening to the African Music Mix on VOA.
bala.